Jerusalem, Ikayalami, Dilondoloze, Uombenami, Zugangishilana, Jerusalem, Ikayalami, Dilondoloze, Uombenami, Zugangishilana. Dawu yami ayikholana, buzu wami awukholana. Ngilondoloze zuwombe nami. Dawu yami ayikholana, buzu wami awukholana. Ngilondoloze zuwombe nami. Gilondoloze, 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 zugangishilana. Gilondoloze, gilondoloze, gilondoloze. Dawu yami ayikholana, buzu wami awukholana. Ngilondoloze zuwombe nami. Dawu yami ayikholana, embuzu wami awukholana. Ngilondoloze zuwombe nami. Jerusalem, ikaya lami, gilondoloze, uombe nami, zugangishilana. Jerusalem, ikaya lami, gilondoloze, uombe nami, zugangishilana. Dawu yami ayikholana, buzu wami awukholana. Ngilondoloze zuwombe nami. Gilondoloze, zugangishilana.